Oh, mvenza nzwana Spokes, kunjani?
No, kuyalunga, kunjani Khehla?
Uvela phi?
Yangivela kamama ngizidlela into zakitheli
nje. Aw, that's why ngathi nibathathu nje.
Yes, bathathu. Sishane ikhondo zakitheli.
Angishane into yakho ngizokukhuphulisa.
Ah, I got no mouth for a kid.
Hey, you go. Ah, I'm a shallow shoe.